Yeah, olebo. One is shoot Demos, one is shoot Carl Shakarian, or Demos Shakarian, Ling one is shoot Carl Williams, lay by me the boat. You know, Nagana or Rangwani, Shumuna, Wawalemam, and no Sarisha so give a hook in Yakaho, who show you, or a or no Chiapolo Yakati or Dragon. Caro, Dukes in Negay, Diarumel, a conference, who fit our conference here in Jerome Gilho, Kaba Carion. Ra senke ke bona ka go e ka ba ife conference wa no ya go fitisha le kopanelo ya go nthe bialo le rato la ba yena lo se sengwe so se di rile go kopane le ba emedi ba bantsi ba ba swa ba lo godimo ba ena ba ba swa ba ba dile go le monyetla go shushunya diatla le bona le go bolela le bona yela a se ma kae a go feta ke be ke thelke ngwana shu wa baptist a lo tshe go go dimukua ga ke khone go nagana le ina la gagwe a ebe One may put his carata on now, Yarimala, K. Rahadia, you are to your father, Shogun, Osere Caratela, Yatapelo Lavaca, Lamemara, Ye Masumipi, O Tishitia Cacopano, I Faka will read, Yo Mosomuanga, Aga, Honaho, Satola, Reki, he says a new yellow calipe, Yupia Raselepe, Unno. Ona leka ba ka gona go ripa mohuta wa thapo le mo go ba se seng o tla o tla no ba bjalo ka semela o tla swanela ke go dula fale e a re a ruti fale mo mo ne ka rata ya gagwe e se ya bitse go ba se seng a se a gona go tla ka mothalong wa thapo mo ya o mogetlwa wa ntshupetsa go ye go nne o morago kwa go shego yo o ga botsa go mmere le boga se o kudu bo
I think Howard Irvin's over speaking to you but I think The ant is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the ant?
Ke le boga seku ona gana gore o sire karata yo mengwa ga yohle ye bjalo go nne ka morago e tlhitshwe mo go nna le go nta etsa boshego ya tseba ke bikere o sana le borotho go di mo ga metsi bo boela go wena ge o le ka go dira la yo mongwe gape se se yali gape ke bile le monyetla wa go kopana le ba bantsi ba ba diredi ba ba kaone ba gomme ka nnete ke le boga kopanelo ya bona yo kaone tirisano ye Mwane Fukal Umpirile, Roba Morago, Marao Ota, Remarana Arab, Romme Relemo Le Fase, Rom, Havos, Holefella, Okapana, Leom Wale, Mongolena, Morape Marao Ota, Romeo Wale, Atisha Mimidi, Lomwe, Lemona, Lemosad, Gali, Rona Le Fella, Selusi, Kenyagaro, Wella, Selusi, Signane Castle, Mushomwe, Nakwana, Yenyane Fair, Karor. Nagarit o ya go bolela go late. Go make tlhetsa la yo se go di mo bo show. Ke na le di mile tse ma kholo pedi le ma some tlhano. Tsoki o dira le tole. O kwa Nagarit. Go nne fela se se mo se direle le bakana. La go feta se ke tla. E u tsa Nagarit ke o tletse di mile tse se kete go mokwa. E u tsa se se mo se. Ge e sale ke le mo. Ke tla otlela di mile tse ke te fela go kwa se ke sekwele go le bakana la go feta. Selo se se bjalo sa go makala. Se sengwe se o nama le madi di ka se kgone go se utulla. Go tšea moya wa mokgethwa go se dira. Gomme go bona yo mongwe yo a fitlheleditsego bophelo bjaka ka tsela ye bjalo. Gomme ka nnete ke tla thaba kudu bophelo ka moka bjaka. Seo ke bego ke nyaka go se bolela. Ebe ene, ebe ene. Ge nka tsoge ka ba le ka. O bitsa ngaka ya ditlhare. O tle go nna ngaka Reed tsela two. Nka tshepa monna go dira karo. Ke ke tshwanetse go ba le ete diatla ke di dumelago modimo tseo yo e tla ba tsona ke nyakago di šoma godimo gaka gomme ka fa gore ke a holofela nka se tsoge ka tshwanela ke go ba le yona eupša ge nka dira ke tla nyaka yena goba monna yo bjalo ka yena go dira mošomo ge a ka se kgone go ba fao ke bile le se sengwe go dira bošego bja go feta se goba maabane ka morago ga segalela ga ke ena seo ke kgonthe e bego e le mohuta wa go se tlwaelege gonne gomme ke tla ba yo mokopana ka gore ga ke nyake go tšea nako ya ngwanešu waka bjalo ka ge a ya go bolela ke upša ke ya nagana ke mohuta wa tlaleletso go bodiredi ja ke setša dilo tše nnyane fela selo se sengwe le se sengwe se sennyane se na le se se serago go nna ga ke dumele gore eng kapa eng e direga go mokeresete ka mahlatsa ya nagana se beilwe ke modimo ka gore jesu o rile o tla dira dilo tsotlhe go šoma go iša go tše botse go ba ba moratago ka fao ka gona ke ya dumela selo se sengwe le se sengwe se sennyane ka go bodiredi jo bonnyane ja go kokobela jo a mphilego yone go thuša lena batho go thuša yo mongwe le yo mongwe gomme lena botlhe le thušo go nna go thušana go ya letagong ka gore selo se sengwe le se sengwe se sennyane se na le se se serago go nna e utlwa go ebile thata go nna go dumela seo maabane ka morago ga segalela ge ke latlhegelwa ke tlhogo taba ya ka godimo mongwe ke a le botja ga senke ka ba bjalo ka bophelong bjaka gomme nako yeo waka waka mosadi o mphile bebele ye ntšha ya keresemose yaka ya gale e be e nno tlhagane ebile le yona e ka ba mengwaga ye masomepedi bjalo ke e filwe ke batho ba Houston Gospel Tabernacle mengwaga ye mentšhi ya go feta ge ke be ke thoma ka dicampaign gomme ka fao ka nnong ke a rata kudu gomme ke matlakala le matlakala a go kgabaganya lewatle le tikologong go fihla ke le nno wela ntle ke topa letlakala motlhongwe ka go renese le go tshwanela go lebelela morago godimo ka go teotoronomi wa felotsoko go le hwetsa le a tseba mo ke nogo go le tlhomela morago ka bebeleng ka fao o ile a nkgweletša e tee ya keresemose gomme ke be ke tlhoile go beela puku ya gale ka thoko e be e ratega kudu go nna ebile ge ke ile pele jesu a etle e robatšeng godimo gape a ye e ye fase le nna gomme ke tlatla godimo le yona ge re tla godimo ka fao nako yeo yeo ke kgopelo ya ka mokgwa o mongwe ebe ke fele ke bolela kanegelo e nnyane ke a golofela ye ga se nyefolo eupša ke ilego monna o mpoditse nako ye nngwe ke a dumela e be e le ngwanesu al pricket kopano godimo ka new york gomme ke kopane le monna o rile bolela o dira eng le warakgweba o le moreri ka re ke nna rakgwebo gomme a re o ka kgwebong ya mohutamang ka re netefatso bjalo a gopola gore ke rile insurance ya bona ka fao ka re netefatso ka re o ke mohutamang wa insurance o e rekišago ka re bophelo jo bo sa felego jo bo sa felego ka re ga ke borekiše o ne wa moswari wa police ka bonna gomme ke leka go bo neela ba bane elelang mošimane yo ke ilego sekolong le ena nako ye nngwe gomme o be a le monna wa go rekiša insurance jale insurance e lokile eupša ga ke neele e tšego nako yeo ka fao o tsa ntlong yana gomme a re bile ke nyaka go go rekišetša insurance ye itšego a re ke tseba ngwaneno ngwanešo wa ka o rekiša metropolitan a re gabotse a re ke tla ke rata go go rekišetša insurance ye itšego a re o velma ke ya go leboga gomme o tla a ka no ba a le mo bošegong ngwana o ngwala dingwala ka go the upper room kuku the upper room ka fao o ka re ke na le netefatso a re eng gomme mosadi wa ka a ntebelela mo o ka rego ke be ke le moikakiši o gomme ka re ka fao a re bile gomme ka re ee ke na le netefatso gomme a re o ke kgopela tshwarelo a re ga se ka ke kwele gore o be o se ne insurance ye itšego gomme ka re ao ke na le netefatso gomme gomme a ntshware se ke se boletše go nako yeo a re o boletše eng ka re netefatso gomme a re gabotse o ra eng ka re netefatso ye eše go fetšile jesu ke wa o a tatsopele ya letaka kgetho ke nna mojabogwa wa phološo morekwa ke modimo motswalwa ke moya wa gagwe mohlatsi wa ka mading a gagwe a re bele o a tseba ke lebaga yeo a re yeo ke selo se se botse kudu eupša a re morwa yeo e ka se gobje ntle mo ka serapeng sa mabitla ka re eupša e tla ntšhetša ntle ga ke boife ga ke tshwenyege ka go tsena ka gare ke go tswela ka ntle ya bona ke nagana yeo ke tsela ye re ikwelago ka yone mantši boa a go feta ge ke topetše bebele yela godimo gomme ga se ke kgone go fetša tema yeo gomme ke topetše bebele ye mtsha yeo godimo nna ke badile ka go ya gale gomme ke topetse ye mpsa godimo le go e bea ka tlase ga letsogo la ka le go kitimela godimo mo gomme ka phetla godimo go le felo lela gomme ka gopola gabotle ya dumela e be e le mokgethwa Johane le sometshela masomepedite gomme e be e se palo le ga teng ka re go ngwanesu mo a ke fa e le go gona ee gomme ka lebelela morago gomme e be e se fao ka fao ka gopola gabotse ba beile letlakala mo e sego lefelong la lona ka gare letlakala ka gare nako yeo ngwanesu wa ka mo atla ngwanesu Stanley a tla godimo Bishopo Stanley a kere gomme ga ke tsebe se monna a bego a sera ke ebile kgomotso ye bjalo go le bjalo o sepeletse godimo kgausi le lesakori lane gomme a re swara ka go iketla ngwanesu modimo mohlhomongwe o ya go dira se sengwe le ya bona gomme seo se ile sa ntlhotlheletse go nagana gore o be a tla bolela seng ke amakala ge e ba o lemogile gore o porofetile e utlwage ke boletse le ena dinakwana di se kae tsa go feta fela pele ke tla godimo mongwe ke na le nnete o dirile ka fao ke itlišitše ka go molaetša wa ka godimo ga mahloko a pelego le go ya pele gomme tsela ya ka ye šoro ya go e dira ka lele le ka fao e tswalwago fase le go belela gomme e tla godimo le go goga letšaki godimo le go thila phoka le go ya pele gomme ka gona tshenyego ya seo e swanetle go fa ntle ga sona go tswalwa o tla go sona a ke re go tswela ntle gomme ke be ke le ka go dira seswantšho sa kereke go no swana le ngaka mo ge a ile go alafa molwetse re na le dingaka le gono tse di rego o ka kgona go fokotla lenao la gagwe ka morago ga serethe le go fodiša kankere godimo ga sefatlhego sa gagwe le ya bona e utlwa ngaka ya maleba e ka se tsietse selo se se bjalo ka se o alafa molwetse go ya ka puku ye a e badileng ka dinyakišo tša dihlare gomme yo ke tsela ye ke leka go dira go alafa molwetse ge ke bona kereke e bane ga ke nyake go leka go ba botša gore ba tlhoka go šišinya seatla mo boswa goba se sengwe goba mokgatlho o moswa ke tshwanetse go bo alafa go ya ka puku yeo ke e tsebago le ya bona gomme ka fao ge ke bona kereke ke bona o kare e robegela ntle ka mooko ke nyaka go tšea yona taelotšhomišo ye ke naganago e lokile gomme ke ya mooko go ntšhetša ka ntle ga kereke ge ke bona sebe se šwatlhela ntle ka go yona ke tsela ya go swana lekile go dira papetso ka esau le tšakong gomme ka gona go tliša dinako fase gomme nka se ye ka go seo eupša go itliša fase go karolo ya mafelelo ka go lengwalo la ka la mafelelo go le šomiša e be e le go e bapedi e sego go sebe mangwalong eupša jalo ka ge keso a rile e be e tlala seo ngakakgolo a rilego seemo sa kereke se swanetše gore ka matšakeng a mafelelo e tla ba laotikile ya go huma ya sefofu ya go ponoka kereke ya godimo gomme e tla bapetšwa le matšaki a Sotoma bjale re a tseba yeo ke therešo eo e ela hloko go ya ka histori o tlišitše ka gare matšaki a nnwage pele gomme ka morago matšaki a Sotoma gomme yeo e no ba tsela ye e sepetšego fela tsela ya go swana gomme histori ebile le dinako tše ntši e epoeletša ka bo yona histori e a dira gomme bjalo go dira go dira ditshepišo ja bebeng mohlala go swana le kago mateo tharo fao e rilego go tšwa e peta ke biditše morwa wane bjalo ge a kitimiša ditšhupetšo ka se e be e le tšakobo morwa wa gagwe a mmeditšego go tšwa e repeta yo e be e le morwa wa gagwe yo monnyana eupša morwa wa gagwe yo mogolo jesu o biditšwe go tšwa e repeta le yena ka fao ebile le dikarabo tše pedi ka fao ka go bona ge babe ba eya mmogo ba bolela ka seng gomme nako yeo ke tlišitše dikgopolo tša ka ka seng gomme ka sepelela ka ntle ga go tloga sefaleng le go ya ka ntle bana ba ge re ya gae ba be ba nyaka go ema ntle kua felotsoko go hwetša sangwedi gomme ke ile ka gae mosadi o rile bile ke be ke tšhogile kudu ke sa tsebe se nka se dirago a re ke go file baebele yela ka re ga se wa ke wa e ngwala gomme ga se wa ke wa e beya mmogo gane a re eupša e no nagana ke go file bebele ye e nago le phofo ka go yona ka re gabotse mohlhomongwe e be ese gomme ka fao yo mongwe wa bana a e topela godimo gomme re be re e kwa matlakala ao e be e lebega gabotse eupša thuitla se ka fase e be e le matlakala a mabedi a kgomagane mmogo leo gomme tema ya lesometshela e be e le ka lehlakorenne gomme ka gona tshetsopele ya tema ya lesome tshela e tla godimo ka letlhakoreng le lengwe, gomme ya lesomešupa e be e thoma godimo ga ya bona e no ba go phethela go ya go swana go kgabaganya, gomme pampiri yela ya impia ye tshese ka gonthe e kgomagana mmogo, gomme ke be ke bala go tswa go tema ya lesomešupa nako eo sebakeng sa tema ya lesome tshela. Gomme ka gopola modimo gobaneng o dira seo, gobaneng go e ba selo se se jalo jale, ke nna ke ikwela leatseo go bona se e bego e le sotlhe ka sone, ka gore ke ya naganagago se se diregago ka mahlatse. Gomme ke be ke nagana ka khumotso ya ngwanešo yo fa a etla a mpotse, swara go iketla, yena e le moporista, swara go iketla, motlhongwe modimo o ya go dira se se goba se sengwe ka mogaolo, gomme ka gopola seo se gonne jang goba, gomme ka gona ke dutse fale jalo ka legadima go tswa legodimong e tlile go nna jale, se se ka no se dire kgopolo go nna eupa se a dira go nna le ya bona ya elelwa ba go Luka tema ya bone gore Jesu o tsene senagogeng ka Nazareta mo a godišeditsego gona jalo ka tlwaelo ya gagwe e be e le go ya ka kerekeng ka senagoge ka Sabata, gomme ge a dirile ela tlhokofo go moporista o file yena bebele sekorolo, Jesu a lebeletše go gabola sekorolo o hweditše lefelo le le itšego Jesaya 61 gomme a bala lengwana ka morago a neela bebele morago go modiredi, gomme ka morago a retologela go batheletsi matlho otlhe a be a le godimo ga gae, gomme a re le tšatšileng lengwalo le phethagaditswe, gomme re tseba ka fao palo yeo ya lengwalo e bego e makatša ka gore o nno o tšea karolo ya ditemana ya tee le ya pedi ya Jesaya le 61 tee le pedi eupša o badile go theoga bogole bjo mo moya wa morena o godimo gae go emela godimo dipelo tše di robegileng go fa fodiša balwetse le go bula mahlho a go foufana le go rera ngwaga wa go amogelega wa morena, gomme ka morago a ema ka gore ya go latela e be e le go tliša ka tlholo e be e tla ra go tla ga gagwe la bobedi e sego go tla ga gagwe ga pele, gomme a ema le go retologa go dikoloe, gomme a re le tšatšile lengwalo le phethagadife a go nepa mo ebile go gona, gomme a se se tatamente ebile sona go barutiši le batho ba ba bego ba le gona gore o kgonne go dira le tepeneleng go batho le tšatšileng lengwalo le phethagadife ka gore o be a lefa mesia go le bjalo ga se bake ba le dumela o be a lefa motlotswa yo motee wa irieng nthathana ye nngwe le ye nngwe ya bodiredi bja gagwe go tloga tswalong ya gagwe go ya godimo go netefaditse goba se a bego a le sona, gomme go le bjalo ga se ba kgona go bodumela a setatamente eupša a ka kgona go bolela le gono, gomme ge motho a butse godimo mahlho a bona ba kabe ba tsebile tsebile letsatsi leo ba bego ba phela ka golo ka gore yeo e be e le iri ya gagwe ka gore o be a le thwi fao a dira tlwa seo mangwalo maporofeta bohle ba rilego se be se tla direga ka letsatsing leo. So o be a dira tlwa se modimo a se porofetilego gore se be se tla direga, ba fošitse jang go se bone ba be ba tshwanetse go tseba thwi ka pele go bona se bodiredi bja gagwe bo bego bo le sone mesia šole, ba tshwanetse go be ba etsebile ka gore o rileng lengwalo le phethagaditswe. Ke ya nagana ka lehono, gomme elang tlhoko ge se e bego e le ge mo moporista a file lentso godimo lentso le badimo la neelwa morago go moporesita, gomme setsopolwa sa mafelelo go tloa go tlhogo taba ya ka ke bego ke na le yone le mangwalo a ka a bego a ngwadilwe fase e be e le mokgetho wa Luka 17:30 mo Jesu a šupilego morago go letšatši le re phelago ka go lona la go huma lebaka la laotikia, gomme go le bjalo le bodile ka dipolotiki dipolotiki tša kereke le dipolotiki tša setšhaba go no bala ka fo le ka kgonago goba, gomme ka gona o rile jalo ka ge go bile ka matšatšing a Lota ka fa go tla ba bjalo ka go tleng ga nako ya bofelo. Elang tlhoko se a se boletšego kua ka letšatšing leo ge morwa wa motho a tla utollwa le ya bona ka matšatšing a ge morwa wa motho a tla utollwa, ke nyaka go goga šedi ya lena. le ya bona o tlile ka maina a mararo o tlile jalo ka morwa wa motho ebego e le moporofeta gomme seo ke se a se dirile o netefaditse bodiredi bja gagwe ka go ba moporofeta gotlhe re tseba seo yo mongwe le yo mongwe wa rena o a se tseba masea ke a re o be a le morwa wa modimo o rile o be a le morwa wa motho jale le gono ke morwa wa modimo yo a builego morago gomme jalo o ka sebopego sa moya o mokge motho wa go se bona o utlwa go le bjalo modimo morwa wa modimo ka millennium o dula godimo ga terone ya tata wa gagwe yo o tla be a le morwa wa tafita o e kotolotse ka boyena la mathomo jalo ka morwa wa motho moporofeta lebaka le go kgabola lebaka la kereke morwa wa motho goba morwa wa modimo gomme ka go lebaka le le morwa wa tafita barwa ba bararo e utlwa leelatlhoko mo o rile mafelelong a lebaka la kereke lebile ka tlhakatlhakanong ye jalo go fitlha a tla utololwa gape jalo ka morwa wa motho ge morwa wa motho a utololwa ka fao ke tlhakatlhakano yela ebilego ya maleba maabane gomme ke golofela ga le e foše ebile le kutololo ya morwa wa modimo eupša tshepišo ya mafelelo yeo aborahama a bilego le yona pele morwa a dirwa goba a tlišwa goba gona yo motee a bego a mo tshepišitse pele morwa wa tshepišo a bonagala godimo modimo a iponagaditle ka go yena kua ka sotoma bjalo ka moporofeta e le monna ka nameng modimo elohim bjalo ka ge ke kele yo mongwe a bolela lebakana la go feta yo bo modimo ka mmele bo be bo le ka go yena o be a le botlalo elohim ke botlalo bja bo modimo ka go mmele gomme re ela tlhoko kua go llota a bone ge aborahama a mmone a etla o rile morena waka bao go be go le ba bararo ba bone gomme tlase ka sotona llota o bone ba babedi gomme a re morena waka go tlhoka kutullo ka fao elang tlhoko se se direga go moo ge a e tla godimo ka fao a itirilego se yena go tsebja a re ka se kgone a nka se kgone go bolela se ge ke be ke no ba godimo ga menwana yaka le ya bona ngwaneswi o porofetile ge a boletswe go nna se a se dirilego le tšatšileng tlhokomelang se a se dirilego thwi ka morago ga go bala lengwalo leo ka matšatšing ge morwa wa motho e sego monna e sego motho yena morwa wa motho o tla ikutulla ka boyena magareng ga batho ba gagwe gape le tšatši le tshepišo ye ya iri ye jalo re phelago ka go yona e phethagaditswe pele ga ona mahlo a reng o re tologetse ka pela go phuthela gomme lesome goba lesomepedi e ka ba eng batho ba bego ba le ntle fona ba go se tsebe o dirile sona selo sa go swana a se dirilego ka sotoma letšatši le lengwalo le dirilwego go bonagala pele ga len le dirilwe therešo pele ga len ka gona ngwaneswiwa kgaetšedi baemedi badiredi eng kapa eng re lego mo bana ba modimo re kgausi jang go gotleng ga gagwe gona ge bjalo re bona lengwalo le a le tshepišitše fela pele mollo o wela sotoma go itšhuma godimo le go swantšha letšatši le le lona le go bona lengwalo leo thwi pele ga mahlo a rena le phethagape re bokgausi bjang go gotleng ga morwa wa modimo gona ponagatlo ya mangwalo e kgausi bjang go swana le ge a dirile ka aborahama go tliša kereke godimo ka go swantšha yo a bego a le tshepišo go kereke gomme bjalo re hwetšantse peo ya aborahama ya tlhago ka fao ba paletsweng e otlwa peo ya bogoši ya aborahama e lego ka tumelo go lentso le le tshepišitsweng bjale e bonagatswa lefaseng le gono re nako ya bofelo ngwaneswiwane dikgaetsedi re mafelong gomme ga rena le seswantšho se se tee se sengwe ke swanetswe go swantšha mangwalo ka gore ga ke na le thuto go lekanela go tliša ntle mantšu le dilo ke dira seswantšho eupša ge ke bona ka go meriti ge ke se ka ke ka bona seatla sake gomme ka bona moriti ke a tseba ke bile le menwana ye mehlano gomme yeo ke tsela ye o swanetsego go tlhokomela diswantšho tša mangwalo tša testamente ya gale e dira eng ke morithi pele wa eng gomme jesu o boletše gore sotoma ke morithi pele wa nako ya bofelo bjale gomme ona mangwalo ao a bego a tshepišitšwe sotoma ona mangwalo ao a bego a direga ka sotoma ao jesu o rile le tla ipoeletša ka bolona gape ka letšatšile le dirwa go tsebja thwi pele ga rena le gono modimo a lešogofatše le se ke la e foša gomme ge ke sa le bone mo ngwaga o o tlang ge ba namela materapo a gauta ke golofela go kopana le lena godimo kua modimo a lešogo fatshe.
Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We you lift your hands, everyone, lift both hands, worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
ngati re mari o ya ka mangwao bona go bonaga dilo ga re le so la mafelolo le se sonje mantu a tso kreste a rile se se bialo ela go lo ka re go bile ka sotom re bona le fase ka siemong salo re bona kereke ka siemong sayo re bona mo mo tshwa a bile tswa ka ntle ga kereke e nngwe le nngwe ya li bo phela go bo le go ka ma hilong a botlela ntle ga lo go tsiya se bo pego sa teng re a rape pati o ma go di mo o re re tsatsoga ka ja ga lo ka engwa ne tshu a sa tswa go bolela bjale bone pele ga se fafego sa ga go mme re a bile le mahlo a gagwe a tswaletse fela mashabashaba pele ga ga o modimo re ikwela gore go mashabashaba a sego a kgathwa le bjale re thuse rate re modimo a nke re ye go tloga conferenceng ye ka tshebotso ye bjalo ka pelong ya rena go tseba gore le tšatši le lengwalo le le phethagaditswe leineng la jesu amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries.
Are dumelaneng mo re modimo o tla fodisha motho yo a bagwa morapiri tate wa modimo ba tsa ka bo goneng jwa ga ka thape re a tswa gore bo shego yo ngwe o be go le mo apostola yo a be go a tsaletse go tloga go tiragalo yo se nako ye o be a le ka kholego go mme o be a ya go ntsha jogo le tjatji le le latela sa se ntong ya Johane Marega ba be ba na le kopano ya thapele gomme thwi ka diseleng tseo tša gare ga fao go tlile pilara yela ya mollo e swanago ye e latetšego bana ba Iseraele goba bana ba Iseraele ba e latetšego go kgabola lešoka e tlile ka gare ka baka la kopano yela ya thapele gomme ya bula mojako o mongwe le o mongwe gomme ya tliša moapostolantle mokgotheng gape go lokologa go direla re a kwešiša gore badiredi batho ba borumi ba tlemilwe ka gare bjalo ebile ba ka kidibalong morena o a swana maabane lehono le go ya go ile kwa thapelo ya rena bošego yo o modimo o rile re le rapela dumelang gore le amogela se le se kgopelago se tla fiwa lena morena re a dumela gomme re ratela gore leineng la jesu gore o tla ba fodisa morena bakeng sa letago la gago e boletse e kgopetse jalo a e dire amen modimo a go šegofatse jiri o dumele le ena ngwanešu dimos
stand up, Clifford Ford, Thorpe, Seattle, Charles Colonel Young, Annie Christopherson, Turlock, Jasper Engler, I can name you, from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love you. Our U.S. ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Reagan. Earl Brickett, and Brother Branham was given an honorary membership, life membership, full time in his name. In one of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our secretary treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you? I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. And so wonderful, and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Irvin, so you're back there. Howard Irvin, and we just had your, was it Aunt? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City, Brother Vince Smart from Colorado, Herbert Bonham from Los Angeles, he's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there, and Ted Weiss from Pasadena sitting over there. Art Wilson here, we didn't have a place enough here for him, so he said it all ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. They're all on, and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
We are. He's a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About 15 years later.
15 years later.
There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari. No, we have every one of them.
Rosana, Jesus, Lefasim. Hosana Lena Woshi Wohawala Lietola Wopilo Wotura Lefasin Royaleta Rum Chushi Gidi Hotelaro Hosana Lena.
Are rapeli tate wa magodimo re khona go bona wena ka gopolong o eme ka thoko ga le boto ga ti go mme o bogetse batho ba etla go feta le go bea ka letlotlong la modimo go mme o bone mohlologadi yo a etla gausi a swere tšhelete ye nnyane fela diteni di se kae tša karolo ya lesome go mongwe o be ana le bana ba ba itsego ka gae eupša o be a ne kgatlhego ka mmušo.
No doubt.
Gore seo se kopišitšwe gape bošegoyo go bile batho ba bantši ba ba bilego ka gare ka kgonto tšohle ba nago natso timo ka go moneelong ka gore e beile jalo pele ga rena gore go na le tlhokelo gomme dipelo tša rena di ka go se tate ka mehla ke gopotse mohlo mongwe ge nkabe ke be ke eme fale e be e le nna ke lebeletše mohlologadi yola nkabe ke ketimetše go yena gomme ka re o se ke wa e dira kgaetšedi aga ga re e tlhoke eupša mohlo mongwe e be e tla ba phošo ga se wa tswege wa mmotša go se e dira o no ema le go mmogela a e dira ka gore o tsebile go tswa pelong ya gage o tla mo lefela gape. Tate, ke a tseba gore o tseba maikemišetšo a pelo ye nngwe le nngwe ebilego ka fa bošolo gomme ke ya eng ke ka baka la mmušo morena gore mošomo wo re ipsinago ka ona ka go makatša bjalo le kopanelo morena ya tšohle dikereke tša maina tše kgolo tša lefase re ikwela gore re batho ba monyetla o mojalo goba mo bošego bjo ka bogoneng bja modimo ikwela lentšo le legolo le le etla pele le go dira go bonagala netefatša modimo a le ka magareng ga rena modimo ke fa yo mongwe le yo mongwe yo motee jalo ka ge ba na le tlhoko re a rapela gore o tla šegofatša moneelo ka gore o emišeditšwe go šomišwa re kgopela se dineng la jesu amen modimo a go šegofatša.